kama yebazwe nyongera okubakubiriza nti enteekateeka ez'obuweereza buno Calvary Chapel Kampala zimbeera nazo ku kalenda za mwezi bawe mwezi mugwani dozeta bamu kubanga mu byo mwetuzimbwa mu mwoyo ne mmeme tufulwa abagumu mukitegeera mukukkiriza kwaffe tubeera obugumu mukukkiriza kwaffe mukama yebazwe awamu n'ebyo tugende mu kigambo kya mukama n'okusaba Katona afomulungi tuwonge ekiseera kino eky'okusomesebwa ekigambo kyo gy'oli tukwebaza olw'okubeerawo k'omu masekati gaffe mu ngeri enjawulo amakya ga leero era nga tumanyi nti bye tuwulira okuva gy'oli biwoomu birungi biyitirivu ebyo ebitusaanira okuwulira amakya ga leero ne bikyusiza ddala obulamu bwaffe obutatulekera ddala ddala kye kimu nga bwe tuzze twongera okuwaayo saaviisi eno ne saaviisi zonna ezidiira olunaku olwaleero gy'oli mwoyo wa mukama oziruŋŋamye era ozituukiririzeemu okwagala kweri buli ssekinnoomu tubeerwe omukisa gw'ogwo gugaggawaza okutagattwako bini kompeya amagezi okubikola n'okwolesebwa naye nveewa e mukama abeere ggwe ayogera gye tuli amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekiweebwayo ekyokebwa. Ekiweebwayo ekyokebwa tugenda kusinziira mu kitabo kyaffe kye nawaako ennyanjula ssabbiiti ewedde ekitabo ekiyitibwa eky'Abaleevi ekitabo ekya Musa ekyokusatu nga leero tutandika essuula okusomesebwamu eri ku mulamwa gw'ekiweebwayo ekyokebwa ebiragiro okubiweebwayo eby'ebika bitaano nga kino kye tulaba olunaku olwaleero kye kyali kisooka era ekisaale mu byo mu biweebwayo bino ebitaano ebisatu byali bya kyeyagalire ate ebibiri ne biba bya buwaze nga byalina okuweebwayo yagala oba toyagala. So the first three were voluntary but the last two were compulsory. Nyongera okubatereza n'okubakakasa nti okuwaayo kw'ebiweebwayo kye kyali kyekimu n'okuwaayo kwa saddaaka. N'olwekyo we ŋŋamba okuwaayo saddaaka oba okuwaayo ebiweebwayo bibeera kyekimu. Mukitegedde? Nga bwe twalaba mu nnyanjula, Isirayiri baalinga bamanyi ku kuwaayo saddaaka eri Mukama. Era okuwanga Mukama ebiweebwayo ebyokye kiragwa okuviira ddala mu biro bya Kayini ne Abeeri awamu ne Nuuwa mujjukira ng'avudde mu lyato awamu ne Ibulayimu ne batabani be era ne bazzukulu be bonna tulabye mu lubereberye ne mu kuvanga bajjanga bawaayo saddaaka oba ebiweebwayo eri Katonda. Nga bwe tumanyi mu byawandiikibwa bye tuzze tulaba, tukikakasa nti kwali kwagala kwa Katonda okwababeera okuba nti baali bamaze okuba n'embala y'okumanya obukulu bw'obwa Katonda n'okumanya nti ekibi kyali kizze okwawukanya entabagana y'omuntu ne Katonda. Naye nga we twalaba mu lubereberye we yatta ensolo ayambaze Kawa ne Adamu okufa kw'okuyiwako omusaayi ne kuba nga kwetaagisa okwongera kw'okubeezaawo entabagana eyo. Kama yebazwe nyongera okubazzaamu amaanyi nti ekitabo kino eky'ebyabaleevi kye kimu ku bitabo ebirabwanga ebizibu ennyo oba ebikalubu naye ate kye kitabo ekisinga obulungi otuwa omusingi gw'okwagala Mukama mu kulaba okwagala kwe gye tuli gw'okumukkiririzaamu mu kulaba okwewaayo kwe gye tuli. Kama yebazibwe n'olwekyo tugende ne motives ezo oba ensikiriza ezo mu kukinyumirwa. Kama yebazibwe tulina okyetegereza nti mu kulambulula enkola entuufu yokuleta ebiweebwayo bino eri Isirayiri nga Mukama Katonda ayogera ne Musa kubanga Isirayiri nga gwanga oba abantu bali bagambe Musa nti leka Katonda ayogerenga naawe ffe tujja kuwuliranga kuva gy'oli byonna by'agamba era tujja bigonderanga era tumanyi nti wadde tebaatuukiririrawo era nga n'okutuusa ne leero naffe nga bwe tutyo tweyama naye ne tetutuukiriza weyamu bwaffe okugondera Mukama Mukama Katonda waabwe yayagala babe nga bamanya obukulu n'amakulu g'obikolanga obutuufu era obutereevu mu ngeri emuweesa ekitiibwa era ebaleetera okwawukana ku mawanga amalala ate ng'ago amawanga nago gawangayo ebiweebwayo eri bakatonda baabwe abalala olundi agalimu n'obulombolombo obubi ennyo ng'abamu bwe mumanyi ku by'okusaddaaka ng'abaana eri Moleki. Ekiweebwayo ekyokebwa kyalina amakulu g'okwewaayo eri Mukama wenna mumusiima n'okwagala gy'ali era kyalina ekifaananyi eky'okuweererayo ddala okw'obulamu bwo kyeyagalire eri Mukama waffe nga Yesu Kristo we yakola we yatufiirira ku musaalaba. Tujja kyetegereza era mu bikulu by'emiramwa egiri mu kitabo kino eky'Abaleevi nti Yesu Kristo alabisibwa nnyo mu kitabo kino. Mu biweebwayo byonna kitugwanidde bugwanyizi kubikula amaaso gaffe ne tumulaba kubanga buli lweyolesa gye tuli lwe twongera okusiima obulokozi bwe eri obulamu bwaffe ne tubutwala ng'obwannamaddala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe kubanga abalokole emirundi egisinga tweyita abalokole naye nga tetukimanyi kyekitegeeza. Kikulu nnyo ne tukiraba era kye kituweesa okuba nti tusomesebwa mu ndagaano enkadde wadde nga tutambulizibwa mu ndagaano empya. Ne tumanja ebyava tusobola obbikakasa gye biri. Tusome essuula yaffe esooka mu kitabo ky'Ebyabaleevi nga bwe twetegereza nti awo Mukama n'ayita Musa n'ayogera naye ng'asinziira mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu n'amulagira nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti omuntu yenna mu mmwe bw'aneeteesanga okuleeta ekiweebwayo eri Mukama anaaleetanga ekiweebwayo kya nte ng'agiggya mu kiraalo kye oba endiga oba embuzi ng'agiggya mu kisibo kye. Ndowooza mukiraba nti mu kaseera kano Mukama yali tayogera na Musa mu kire waggulu ku lusozi kubanga bwe baamala okukola weema y'okunaanirangamu yakka n'agibeeramu ku ntebe y'ekisa mujjukira awatukuvu awatukuvu. N'olwekyo Musa yagendanga bugenzi ku weema ya Mukama waakuŋŋaanira nga ne Isirayiri n'awulira eddoboozi lya Mukama. Oba lyawulikikanga litya Musa alitunyumiza kubanga balinanga akafuwo oba obufuwo bwe baabeerangamu nga oluusi era olabanga bulimu oluusi n'obukambwe naye ne bubaawo. Wow. Era nkiwa nti mu biseera nga bino omuli ebyawandiikibwa by'amateeka ge tusomesebwa mu kitabo ky'Ebyabaleevi byonna Musa yabiwandiika bisobole okukwasibwa obutereevu buli kimu oba buli katonnyeze obulungi. N'agamba nti omuntu yenna mu mmwe bw'aneeteesanga okuleeta ekiweebwayo eri Mukama anaaleetanga ekiweebwayo nga kya nte ng'agiggya mu kiraalo kye oba endiga oba embuzi ng'agiggya mu kisibo kye. Mulaba obwetaavu bw'okuba nti eyaleetanga ekiweebwayo eri Mukama yalinanga kweteesa tiyalinanga kukola ki kakibwa. Yeteesa n'agamba nti Mukama ng'abadde mulungi nnyo gye ndi angabiri denampa ekisibo obampa de zadde obampa de obulamu byonna byalinga labanti bimugwanyisa okusima mukama ne babuulirwa nti kulwabwe balina okwegendera mu kisibo kyabwe mu byobugagga byabwe ne bajjayo ekyo kyebanaaleetanga okuwaayo eri mukama oba nte oba ndiga oba mbuzi era mulabanga tewaali kutemwa oba kuwa mutemwa nti baalinanga kukola kino kyokka mukiraba n'olwekyo kyalinga kiraga nti okusinziira ku busobozi bwo era bwe weeteesezanga kyeyagalire okuwaayo eri mukama olunyo olwokusatu tugamba nti ekiweebwayo bwe kinaabanga ekiweebwayo ekyokebwa nga kiva mu kiraalo ky'ente anaawangayo sseddume etaliiko kamogo anaagyereeteranga n'agiweerayo ku mulyango gwa weema ya mukama ey'okukuŋŋaanirangamu kiryoke kikkirizibwe eri mukama mwetegereze era nti eyawangayo tugambe ente yalinanga kuleeta sseddume ente ensajja nga teriiko kamogo wanditutte nti mu kiraalo kye kyonna yali alina okuba ng'aleeta ekisinga omuwendo ate nga kitukuvu nga kyawaayo oba ndiga oba mbuzi era yalina kuba nga nsajja era nga teriiko kamogo n'agyereetera kennyini n'agiwaayo ku mulyango gwa weema ya mukama n'agyetuusiza mukiraba ndoza mulaba okwessaamu mu kiweebwayo bwe kwalina okuba nti tokiweereza buweereza n'ogamba abakozi oba batabani bo bakikutwalireyo naye wasitukanga gwe kennyini n'okituusa ku mulyango gwa weema bwe baakuŋŋaaniranga kiryoke kikkirizibwe eri mukama n'olwekyo balinanga okukimanya nti awatali kukola bw'otyo ky'oweereza oba awatali kutwala kitaliiko kamogo oba ekitatuukiridde mutemwa Katonda gw'ayagaza tewajja kuba kukkirizibwa eri mukama olunyo olw'okuna nti omuntu aleese ekiweebwayo ekyo ekyokebwa anaakwatanga omutwe gwakyo era kinakkirizibwanga ku lulwe kiryoke kimutangirire olw'ebibi bye bw'akikwatanga ku mutwe ng'akituusizza ku mulyango gwa weema mungoberere nsubire kati tuli mu kamuvi ketukuba mu mutwe gyaffe akituusizza ku mulyango oba nte oba mbuzi oba ndiga mu maaso ge era tujja kulaba n'ebinyonyi nti alina kikwata mu mutwe kiryoke kimutangirire olw'ebibi bye kubanga mu kikwata ku mutwe ate ebuvubako mu byawandiikibwa by'Abaleevi yalina kikwata si nga ku nsonda y'omutwe bw'ati naye emikono gyombi ku mutwe bw'ati ng'akikwasa bakabona mukiraba olwo n'aba nga alinga ddala eyeewaayo mu kiweebwayo ekyo kyawaayo nababuulidde ku ntandikwa y'ekiweebwayo kino obayo omusomo guno nti kyekyokebwa ekyalina amakulu g'okwewaayo eri mukama wenna zakati mukiraba akijje mu kisibo kye nga ekisinga omuwendo era ekisinga obulungi n'akituusa eri mukama ye kennyini era akikwasa kabona n'okwewaayo kwe kwonna nti kiikino mukyetegereze ekyo mwebale kubanga we yakolanga bw'atyo okusooka kyakkirizibwa eri mukama ekyokubiri kyakiikirira okutangira kw'ebibibye. Olunyiga olw'okutaano nti sadumu eyo anaagittiranga mu maaso ga Mukama, era batabani ba Alooni bakabona banaddiranga omusaayi gwayo ne baguwaayo eri Mukama nga bagumansira ku kyoto okwebungulula enjuyi zonna ez'ekyoto ekiri awo okumpi n'omulyango gwa weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Loza mulaba ekirala kye yakolanga aleese ekiweebwayo. Ye kennyini ye yakittanga. Teyakoma mu kikwata ku mutwe, kikwasa bakabona, naye yaweebwa ekyambe bakabona n'akisala obulago omusaayi okuyiika ne kifa. Yalinga asalanga eno bakabona bakola ki? Basena omusaayi. Bwe baamala ogusena ne balyoka bagumansira ku kyoto. Olunyoro omukaaga lutugamba nti awo ekiweebwayo ekyo ekyokebwa anaakibaagangako eddiba n'akitemaatemamu ebifi, batabani ba Alooni kabona banaakumanga omuliro mu kyoto ne batindiikira bulungi enku ku muliro ogwo. Awo batabani ba Alooni bakabona banaateekanga bulungi ebifi ebyo nga n'omutwe n'amasavu babitaddeko, banaabissanga ku nku ezikoledde omuliro ku kyoto. Eyaleese ekiweebwayo ekyo anaanaazanga n'amazzi eby'omu lubuto n'amagulu, ebyo byonna kabona anaabyokyanga ku kyoto ng'ekiweebwayo ekyokebwa ekyokeddwa mu muliro ne kivaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Kama yebazibwe. Ndoza twetegereza mu kitundu kino nti nga kimaze okuttibwa, omusaayi gumaze okumansulwa ku kyoto okukitukuza, ensolo yonna yalongoosebwanga ate yonna n'etemwatemwamu ebifi byonna yonna yayokebwanga, tebaalekangayo ekintu kyonna. Naye mwetegereze nti n'ebyandibadde ng'ebikyafu mu nsolo eyo eyaleetanga ensolo eyo yabirina okubinaazanga okubitukuza, era bibenga ensolo we yabadde erabisibwa ku ngulu nga ne munda eba etukudde ng'ekiweebwayo ekituukiridde eri Katonda omutukuvu. Kama yebaziwe. Kubanga kyonna kyali kyakusaanyizibwawo, byonna byonna ebitundu byakyo okwokebwa ne bimalwawo, olwo ne biyimusa evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Tweyongereyoko nti ekinaaleetebwanga okuba ekiweebwayo ekyokebwa bwe kinaavanga mu kisibo oba ndiga oba mbuzi, omuntu oyo anaawangayo ennume etaliiko kamogo anaagittiranga ku luuyi olwa kkono olw'ekyoto mu maaso ga Mukama, era batabani ba Alooni bakabona banaamansiranga omusaayi gwayo ku njuyi zonna ez'ekyoto okukyebungula. Anaagitemaatemangamu ebifi, era kabona anaateekanga bulungi ebifo ebyo nga n'omutwe n'amasavu abitaddeko n'abissa ku nku ezikoledde omuliro ku kyoto. Eyaleese ekiweebwayo ekyo anaanaazanga n'amazzi eby'omu lubuto n'amagulu, ebyo byonna kabona anaabiwangayo n'abyokya ku kyoto nga kye kiweebwayo ekyokebwa ekyokeddwa mu muliro ne kivaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Kuno kubadde ng'okuddamu ekitundu kye tumenyeeko waggulu, kubanga kiri kyabadde kisinga kwogera ku nte, naye kino kijjayo n'okuba nti awamu n'embuzi n'endiga weebito bijja okukolebwanga obutereevu. Olw'ekkumi n'ennya, nti ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama bwe kinaabanga eky'ennyonyi, omuntu anaaleetanga ekiweebwayo eky'amayiba oba eky'enjiibwa ento, kabona anaaleetanga ennyonyi eyo ku kyoto n'aginyoola omutwe n'agukutulako na gwocha kuchoto n'omusayi gwayo n'agukenenuliranga mu mbirizi z'ekyoto anaajijjamu ekisakiro kyayo n'ebikirimu n'akisuula ku ludda olw'ebuvanjuba olw'ekyoto mu kifo awaayibwa evvu anaagikwatanga ebiwaawaatiro n'agiyuza kyokka taagiyeewuulirengamu ddala anaajokeranga ku nku ezikoledde omuliro mu kyoto nga kye kiweebwayo ekyokebwa ekyokeddwa mu muliro ne kivaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo n'abo abataalinanga bisibo bya nte oba mbuzi oba ndiga waakiri baali basobola okwegulira ne bafuna ebinyonyi ebyo ebyabalwanga ebitukuvu ebisobola okwebwayo eri Mukama, amayiba oba enjiibwa ento. Nga we tulaba bwe gwali mu biro bya Yesu nti kitaawe ne nnyina bwe baali baleeta Yesu ku yeekaalu bajja n'ebiweebwayo eby'ekika kino kubanga bwe bwali obusobozi bwabwe olw'okubanga baali bajja okumwonga eri Mukama era baali bajja okuwaayo ekiweebwayo kino. Mu maasoko tujja kulaba mu biweebwayo ebirala ebiweebwayo oba ebyalagirwanga okuweebwangayo eri Mukama nti walinga towaayo kiweebwayo kimu kyokka naye oluusi wasobozesebwanga mu busobozi bwo n'okweyagalirako okuba nti wali osobola okuwaayo ebiweebwayo ekisukka mu kimu oba saddaaka esinga mwemu ate omulundi ogumu olw'amakulu ge wali otegeeza mu kiweebwayo oba mu saddaaka gye wali owaayo. Kama yeebazibwe. Kitujjira tutya mu biro byaffe? Kitukolera kitya? Nti bangi kuffe oba tugamba abasinga kuffe tweramiriza eri Mukama okwewaayo gyali naddala mu ntandikwa z'omwaka. Kaakano tuli mu mwezi ogwokubiri naye mu January obanga lumu abasinga tugenda ne mu bisaawe ebimu ne tulamiriza Mukama nga bwe twewaayo gyali. Abamu kuffe tukikola buli ntandikwa ya mwezi, abamu kuffe buli ntandikwa ya wiiki okwewaayo eri Mukama. Naye kiki ddala ekiba kitugwanidde okussaako omulaka oba essira mu kwewaayo eri Mukama? Twewaayo gyali nga tumusiima? Do we really appreciate him? Kubanga we bikwasaganyizibwa n'emirembe gyaffe tetugenda kwetika nte oba mbuzi oba ndiga oba mayiba, si we guli, naye tugenda kuwaayo eri Mukama saddaaka ezennamu ezitulagirwa okuwaayo gyali nga bwe tubuulirwa mu Baruumi 12 ezo ezimusanyusa nga kwe kuwaayo kw'amasinza n'amatendo n'obuweereza bw'obulamu bwaffe gyali, si bwe guli? Tubikola nga tubitegeeza nti tusiima Mukama oba tubikola mu mugendo kubanga ke kalombolombo akokola? Is it a bandwagon effect that we effect in our lives? Mukuwaayo obulamu bwaffe eri Mukama ngaffe abatambulira mu mulembe gwaffe guno ogw'endagaano empya? Kyebuuze era okyeddemu nga weekubiriza. Ekyokubiri, bwe weewaayo weewaayo wenna oba ne by'osigaliza oba ne by'weesigaliza? Kama yeebazibwe. Kubanga tukirabye nti ekyokebwa kino ekiweebwayo kyonna kyayokebwanga. N'olwekyo mwabaddemu okwewaayo mwakireeta nakyo kyennyini kyonna ne kigwawo, si we guli? Tutera okuziyimba konshumi konshumi naye mazima ddala tuba twagala atukonshumingire ddala kubanga we tubiyimba nga tetubitegeeza makulu tegabaamu, tujjukire nti yaawe wa mitima tawe wa maloboozi oba kizi ze tulimu muziyimbe nyimbe ezo awe wa mitima tuba tweweereddeyo ddala gyali? Ekyo nakyo tuchebuze, tuchedemu, na wetuwe kubiriza. Echidara, nti, wetuwa tuwewayo elimukama, fena, tuba tumanyi nti, mubikola, tutukiriza kwa agala kwe, oba tuba tutukiriza kwa agala kwa fe. As in, where is the source of the motive? Mkwewayo. Wewayo ofune okuvajari, oba wewayo kubanga asani de, okufuna okwewayo kukona. Mchitegera. Mchitegera. Kubanga mukusima, okufuna evumbe erina simi wajari, erina musanyusa. Aja kubanga amaze okutegera motive yo. Siwe guli? No Rachel, no mango lese sadake ntukufu etukiri deyo nana ojiwayo. Nenga motive yo nchamu. Aoja kubo koze busu. Mchitegera. Echibuzo chiri. Nti. Osima mkama wewayo mchigende rachi. Olinacho weta goku vajari ogeza ako mungula. Ha, tali anguzi. Toso wala na Musa nyusa. Sia agama nti Lebanon niyo na yangi. Noreche mtija mujo na jangi. Nensolo za muzo na zangi. Siwe agama mumisaya. Noreche chue wayo chiche mweche mrozo okuroza okunde tira. Yona Lebanon nenkuzayo ezo mwendo zina sobozisewa okunsa nyusa. Byangi. Oba ensolo za aba mkufe zutamanyi na buitirivu. Bwazo byonna bibye ne bwetubanga tuweredwa enkizo okujjanga eri mukama nti tumuwa ebwewayo ebiramu nga yekfe kubanga nga wenkikakasiza nti mukaseera kandi tugenda kuleta nsolo nzite ne feke nyini fe abagenda okuba abo abewayo jali musima nga tweweerayo ddala jali okumusanyusa so si okuba abanasanyusibwa oba abana asimibwa tituwayo nnyo oba tuwayo bulungi kama ebazwe norecho ebyo kuyiga ebyo byetulaba musulena esoka bikulu nnyo jendi era nanjagadde bibe jetuli ngawe ntero bakubiriza okuwandika be musomesebwa nti ngozeeka mu weekend kubanga tugenda kuongera okulaba amateeka kuwebwayo ebirala nti okitutte nti kino ekisaale ekigulawo ekitabo kino kikulu nnyo okuba nti kireetera n'ebirala byonna okusaanyizibwa eri mukama kama yebazwe byonna ebiweebwayo ebyempeke ebiweebwayo ebyolw'emirembe ebyomunnyo byonna byonna ebirala byetugenda okusomesebwako ebyali ebyobuwaze n'ebyali ebyakyeyagalire byonna byalina okuba n'omulyango oba ekigulwa kyabyo mu kiweebwayo kino. Kama yebazwe. Emirundi egisinga tugenda ne tulowooza nga mmaliriza nti nze mu bulamu obwange sisaanire eri mukama. Era ffenna wetanditutte si bwe guli. Naye ate ne twepima mu maaso ga Katonda nga tukozesa amaaso gaffe. Ekitali kituufu. Tetuinanga kwepima maso ga mukama nga tukozesa maso gaffe. Tuinakozesa maso ge agajjudde ekisa n'okwagala gye tuli. Kubanga ekyo kye kirina otusikirizanga okuleetanga ebiweebwayo entakira gyali. Kubanga tukyali mulembe gw'ekisa wadde tulina kitwala nti ekisa tulina kitwala ne tukyevumisa. Naye mulembe guno mwe tutambulira mu kisa kya mukama ne we tuddirira mu kuwaayo oba okwewaayo eri mukama. Era kiba kitugwanidde okubuta mudduka nga tulumirizibwa omwoyo mutukuvu. Mu biro bino tebaalinanga mwoyo mutukuvu kubalumiriza. Mu biro byaffe omwoyo mutukuvu atulumiriza. N'agamba twala ekiweebwayo ky'okwewaayo nate eri mukama wiiki eno. Basabbiiti eno. Oba amakya ga leero mwekwase wenna omunyweze omwenywezeeko. Aja kuyisamu, aja kugabira, aja kulabirira. Na yenga ate sichokola nga ensikirizo yokuwe wayoko. Na yenga ochikola okubezao mkwagala kwe. Joli. Kama yebazo. Awamu nebyo tusabe nga tumaliriza. Ntukwebaza nnyo nate ayi mukama kubanga ekigambo kyo kitujira nga ebyawandiikibwa byonna ebirina okulungamizibwako ebigasa okutuyigirizanga olw'okutunenyanga olw'okututeerezanga olw'okutubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Tukwegayirira otusaasire ng'otuwa okubikkulirwa kubanga mu kubikkulirwa mwe tufuna okunywezebwako okukkiriza kwaffe. Naye wasuubiza ayi Katonda waffe okugobereranga ekigambo ekyo n'ebyamagero n'ebyewuunyo ayi Mukama. Leka ayi Mukama bwe tugonderanga ebyawandiikibwa byo byonna amateeka ago ayi Mukama tulabe n'ebyamagero n'ebyewuunyo kubanga bwe busobozi bwo muffe. Ku lwaffe ayi Mukama tetulina kye tuli tetulina kye tuyinza. Naye Yesu Kristo kululwo lw'omusaayi gwo tudirengamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama abawo omukisa.